Who is a God like you?
Mungu ni nani kama wewe?
We opened our service with those words from the prophet Micah.
Tulifungua ibada yetu na hayo maneno kupitia nabii Mika.
Those words express worship.
Na hayo maneno yamekwenda kuongelea kuhusu maabudu.
Remember what we learned last week.
Kama unaweza kumbuka yale ambayo tumejifunza wiki iliyopita.
Worship is acting and thinking and feeling in a way that reflects the glory of God.
Kuabudu ni kufikiria, ni kutafakari kuhusu makuu ya Mungu.
Acting and thinking and feeling in a way that reflects who God truly is.
Kufikiria na kuweza kuingia kindani ndani kujua Mungu ni nani.
And the inner essence of worship is valuing Jesus above all earthly possessions or attainments.
Ni kuendelea kuangalia Yesu ni nani katika majukumu yake yote.
So we say with Micah in worship, who is a God like you, Father, Son, and Spirit?
Kupitia Micah ya kwamba Mungu ni nani kwako, kama Baba, kama Mwana, kama Roho Mtakatifu.
What an amazing God.
Yeye ni Mungu wa ajabu.
Our God loves us.
Mungu wetu anatupenda.
Our God forgives us in Jesus.
Mungu wetu anatusamehe kupitia Yesu Kristo.
Our God exercises justice.
Mungu wetu anatufanyia haki.
Our God orchestrates all events in history.
Na Mungu wetu anatenda mambo yote kupitia historia.
So that he might bring about his perfect plan.
Anaweza kuleta hata mpango wake mpya mzuri.
In the course of the history of the world, our God has revealed himself through covenants.
Na Mungu amekwenda kujitokeza mwenyewe katika agano la kale, amejitokeza mwenyewe kupitia agano lake.
Through the old covenant with the people of Israel.
Kupitia agano lake la kale la wana wa Israel.
Through the new covenant promised by Father God through the prophet Jeremiah.
Hata kupitia mtumishi wa Mungu Yeremia ambaye alikuwa kupitia jina la Baba na la Mwana.
Then he mediated this covenant through the Son, the Lord Jesus. And he implemented this covenant through the Holy Spirit. And last week we saw both the greatness and the weakness of the first covenant, the old covenant. It's great in that it was a copy and a shadow of heavenly realities.
Na ile ilikuwa ni kivuli cha reality ya mbinguni au kweli wa mbinguni.
But it was weak in that it was only a copy and shadow of those heavenly realities.
Lakini ilikuwa dhaifu kwa sababu ilikuwa ni kitu ambacho walikuwa wanakifanya kwa mfano ya reality ya mbinguni. Ilikuwa ni mfano.
No sins were ever paid for under that old covenant.
Na hakuna hata dhambi ambayo imeweza kupenya katika lile agano.
No hearts were transformed by that old covenant.
Na hakuna mioyo iliyobadilishwa kupitia lile agano la kale.
If we evaluate that old covenant by the definition of worship we just gave,
na tukikwenda kuangalia lile agano ambalo walikuwa wanatumikisha kwa agano la kale na hii ambayo tuko nayo kwa sasa ya maabudio,
acting, thinking, feeling in a way that reflects the glory of God,
kutenda, kufikiri na kutafakari ule ukuu wa Mungu.
Old Testament worship forms were actions that reflected the glory of God.
Na yote ilikuwa inafanyika ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
But many people performed those actions without thinking or feeling in a way that reflected his glory.
Lakini watu wengi walikuwa wanafanya hii agano bila kufikiria, bila kutafakari ukuu wa Mungu ulikuwa namna gani.
Many went through those forms without that inner essence of valuing their Redeemer.
Na kupitia ile agano walikuwa wanafanya bila hata kutafakaria ukuu wa yule Mungu aliye Mungu mkuu.
Now, we need to remember, in Old Testament times, some did truly worship God.
Tunaweza kukumbuka ya kwamba katika agano la kale ya kwamba Zaburi amefanya ile tendo la kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu.
They were the remnant.
Walikuwa pale.
The ones who were truly God's people and not just going through the forms.
Yeye ambaye alitumika na watu wake kwa kweli bila hata kujielekeza kwenda mbele.
But for most of the people of Israel, what Moses says in Deuteronomy 29 holds true.
Na kupitia kitabu cha Deuteronomy au kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 4 alivyoongea,
where Moses writes, "To this day, the Lord has not given you a heart to understand, or eyes to see, or ears to hear."
Kwa hizi siku, Mungu alikuwa bado hayawapatia mioyo ya kuweza kusikia, au macho ya kuona, au masikio ya kusikia.
And that continued through all the history of the kingdom of Israel.
Na hiyo iliendelea katika ufalme wote wa wana wa Israel.
Through all the history of the kingdom of Judah.
Na katika historia ya wana wa Yuda.
After the exile until Jesus Christ came.
Na hata kufikia hata kipindi ambacho Yesu Kristo alikuja.
So in all those many hundreds of years of the old covenant.
Katika hivi vipindi vyote vilivyopita vya hii agano la kale.
God showed several important points.
Na Mungu amekwenda kuonesha vitu vya maana.
That our problem as human beings is not that we don't have good laws. He gave the people of Israel perfect laws. Our problem as human beings is not that we lack good instruction. He gave them Moses. He gave the prophets. They had good instruction. Our problem as human beings is not that we lack good worship forms. He gave them good worship forms, patterns after heavenly realities. Our problem as human beings is not a lack of written revelation from God. He gave them the marvels of the Old Testament.
Aliwapatia mambo yote ya agano la kale.
What is our problem as humans? Our problem is what's inside us.
Lakini tatizo letu liko ndani mwetu katika mioyo yetu.
Our problem is our hearts.
Tatizo ni mioyo yetu.
Unless that changes.
Na labda kuwe mabadiliko.
Regardless of what teaching we have, what written revelation we have, we will remain rebellious and sinful. We will remain in that word repeated so often in the Old Testament, stiff-necked. And thus we remain condemned. But our amazing God deals with that fundamental human problem.
Lakini Mungu anaendelea kuingia katika ile hali ya umbaji wa mtu wa ndani.
He deals with it in the new covenant.
Anaendelea kwa pamoja nasi katika kitabu cha agano jipya.
And that's what we'll look at today.
Na hapo ndipo tutaendelea kuingia kwa siku ya leo.
Just two headings this morning.
Tutakwenda kusoma vitu viwili tu asubuhi ya leo.
First, What was wrong with the old covenant?
Ni kulikuwa ni matatizo gani katika agano la kale?
And then secondly, the four promises of the new covenant.
Na kia pili itakuwa ni ahadi nne za agano jipya.
And the bulk of the sermon will be in that second heading.
Na itakuwa katika ile jambo la pili.
So first, what was wrong with the old covenant?
Ni kitu gani ambacho kilikuwa ni tatizo au shida katika agano la kale?
Let's read again Hebrews chapter 8 verses 6 to 9.
Tukisoma katika kitabu cha Waebrania 8:6 hadi 9.
Verse 6, Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises.
Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora.
For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second.
Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili.
But showing its fault, God says to them, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah."
Maana awalaumupo asema angalia, siku zinakuja asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israel na nyumba ya Yakobo agano jipya.
Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, for they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord.
Halitakuwa kama agano lile nililo agana na baba zao, katika siku ile nilipo washika mkono yao ni watoe katika inchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu. Mimi nami sikuwajua, asema Bwana.
So what was wrong with the old covenant?
Ni kitu gani ambacho kilionekana kuwa tatizo katika agano lililopita?
The author tells us.
Na hapa tumekwenda kuambiwa.
The people did not continue in the covenant.
Watu hawakuendelea kudumu katika lile agano.
They broke the covenant.
Walikwenda kuangusha lile agano walilopewa.
So the problem was with the people.
Tatizo ilikuwa ni kwa watu.
They disobeyed.
Walikwenda kutokuheshimu.
They did not love God with all their heart, soul, mind, and strength.
Hawakwenda kumpenda Mwenyezi Mungu kwa mioyo yao yote.
They didn't love their neighbor as they loved themselves.
Hawakupenda jirani zao kama vile walivyojipenda wenyewe.
They went through forms of worship without having a heart of worship.
Waliendelea katika kile kivuli cha maabudu ambacho kilikuwa tu kivuli cha kuabudu katika moyo.
But there's more.
Lakini kuna vitu vingine.
As we saw last week, there was a problem also with the covenant itself.
Kama vile tulivyoona wiki iliyopita kwamba kulikuwa hata tatizo katika hata agano lenyewe.
That's what the author of Hebrews is emphasizing.
Na hapo ndipo wanajitahidi kutuonesha.
It's a great covenant, but it is a weak covenant.
Ilikuwa ni agano nzuri, lakini ilikuwa ni agano dhaifu yenye mapungufu.
Why?
Kwa sababu gani?
Because there is never a true reconciliation between the covenant people and their God.
Kwa sababu hakukua mawasiliano mazuri katika agano la watu na Mungu.
There are pictures of sins being covered, but no actual covering of sins.
Na kulikuwa picha ambayo ilikuwa inaonekana ambayo haikufunikwa, ilikuwa ni picha ya dhambi.
There are pictures of heart change, but no actual heart change.
Kulikuwa picha ya mioyo kubadilika, lakini ndani mwao walikuwa hawajabadilika.
Now, it's very important for us to understand this.
Na ni kitu cha maana sana kwetu kuweza kuelewa jambo hili.
God didn't implement the old covenant and then a few hundred years later discover, oh, that didn't work.
Mungu hakuweza kuunda hizi agano alafu baada ya miaka fulani hii agano ikaonekana ya kwamba haifanyi kazi.
It's not like God tried that and then it failed, so he came up with something different.
Sio kwamba Mungu amekwenda kujaribu lile agano wakashindwa alafu tena kaanza kitu kingine kipya.
The old covenant was always, always, always part of God's plan that was going to result in the new covenant.
Agano lile lilikuwa siku zote ya kwamba lilikuwa katika mpango wa Mungu.
God was showing us through the failures of the old covenant that we needed something more.
Mungu alikwenda kutuonesha katika hali ya kushindwa kwa ile agano la kale ya kwamba tulikuwa tunahitaji vitu vingine vya ziada.
There had to be a mighty miracle inside us.
Kungepashwa kuwa kitu cha miujiza ndani mwetu.
So that then leads us to the four promises of the new covenant.
Hicho ndicho kinatuongoza katika ahadi nne za agano jipya.
God promises through Jeremiah a new covenant.
Mungu amekwenda kutuahidia kupitia Yeremia na agano jipya.
Founded on better promises than those of the old covenant.
Agano nzuri sana kuzidi agano lile lililopita.
So the author of Hebrews emphasizes this very strongly.
Na imekwenda kutuonesha kikweli zaidi kuhusu ile agano.
And so in Hebrews 8, verses 8 to 12, he quotes from Jeremiah chapter 31.
Na ukisoma kitabu cha Waebrania 8, 8:12 na ukiendelea hata kwa Yeremia 31 mstari wa 31.
This is the longest quotation in the entire New Testament of an Old Testament passage.
Hapa pana habari ndefu sana katika agano la kale hadi agano jipya.
And indeed, chapters 8 to 10 of the book of Hebrews are the most in-depth discussion of the new covenant in all of scripture.
Na kitabu cha Waebrania 8:10 hapo pana majadiliano makubwa sana ya agano la kale hadi agano jipya.
And indeed, the phrase new covenant is only used 8 times in all of scripture.
Na inaongelewa mara nane katika maandiko yote hapo.
And two of those times are in today's text.
Na katika hizo sehemu mbili.
And there are two other times in the next three chapters of the book of Hebrews. So let's begin with the fourth promise of the new covenant. The one which is stated in verse 12 of Hebrews 8. And then we'll go back and look at the first, second, and third promise. We're going to start with the fourth promise because that's the foundation for all the promises. Verse 12, "For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more." As we said, no one was forgiven by an Old Testament sacrifice. And true forgiveness has to happen if any of the first three promises of the new covenant are going to hold. And realize this: God cannot forgive sin unless the penalty for sin is paid. God is a God of justice and holiness. He is just at his very core and his very being. He must see that every sin is paid for, or he would not be implementing perfect justice. He cannot simply arbitrarily forgive and forget, because that would be unjust. So how does God see to it that justice is always done? Through what we discussed last week, the once for all sacrifice of Jesus on the cross. God took all the sins of all of his people, those who lived before Jesus, those who lived after Jesus. And he placed all the penalty for those sins on Jesus on the cross. So justice is done. The penalty is paid. If you are in Christ, the penalty is completely paid for your sins. And so God then need not remember any of your sins. The penalty's paid. And therefore we his people are clean. We are forgiven. We are acceptable to him. Praise him. Being forgiven, then we can receive these other three promises. So go back to verse
10.
And in the middle of the verse, we see the first new covenant promise. "I will put my laws into their minds and write them on their hearts." So this solves the problem that we read of in Deuteronomy 29. In the Old Covenant, God had not given them a heart to understand. Under the New Covenant, he does. And so the law, God's law, is not something external to us, something just taught to us.
Ni kitu ambacho ameongea na sisi, sio kitu ambacho amekitia kwa siku zijazo, lakini ni kitu ambacho ametuambia.
Nor is the law simply something that tells us of the penalty when we do something wrong.
Na ni kitu ambacho ametuambia kwamba tutapewa tunapofanya kitu kwa makosa au tunapokosea.
And worship is not just external forms.
Na maabudu sio tu kama vile kivuli, sio kama vile mfano.
But he changes our hearts.
Lakini amebadili mioyo yetu.
He writes his instruction, his law, on our hearts.
Amekwenda kuandika sheria zake katika mioyo yetu.
So we are changed from the inside out.
Tunakwenda kubadilika kuanzia ndani hadi nje.
And so what we say in worship, what we do in worship, is consistent with what is going on inside of us.
Tunaposimama katika maabudu, tunapodumu katika maabudu, ni kitu kinatendeka katika hali ya kindani ya mioyo yetu.
And we can then say with the psalmist,
na tunaweza sasa kuongea mengine yote,
I find my delight in your commandments,
nimekwenda kupata mwangaza katika sheria zako,
which I love.
Kitu ambacho nimekifurahia sana.
Now, Scripture uses different images to communicate the same truth of this first promise.
Maandiko yanaonesha maimaje au mifano tofauti tofauti ili kuweza kutuleta katika hali hii.
Here God talks about writing the law on our hearts.
Hapa Mungu anaongea kutia sheria katika mioyo yetu.
In Deuteronomy 30, he writes of circumcising our hearts.
Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 13 kinasema namna gani ya kuweza kutia mioyo yetu kuweza kuibadili.
And the apostle Paul picks up on this image in Romans chapter 2.
Na katika kitabu cha Warumi 12:2,
the promise in Deuteronomy 30 is the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring.
Na kinasema ya kwamba nami nitawapa nyinyi mioyo mipya, nami nitatia roho mpya ndani yenu.
So that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You see, it's the same reality. He changes us from the inside so that we love him. Or another image we read during the service from Ezekiel 36. And this is the image of a heart transplant. Several thousand years before heart transplants were possible. I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
Nami nitawapa ninyi mioyo mipya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe ulio ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama.
So he removes that old, diseased, ungrateful heart.
Amekwenda kutosha vile vyote vilivyoonekana kuwa mizigo ndani mwetu, magonjwa na vitu mbalimbali.
And then he puts in us an obedient, loving, responsive heart.
Na akakwenda kutupatia moyo mpya, moyo wa ukunjufu, moyo wa utiifu.
How does God do that?
Kwa nini imekuwaje Mungu amefanya jambo hili?
How does he circumcise our hearts?
Kwa nini amekwenda kujitolea kwa sababu ya mioyo yetu?
How does he write the law on our hearts?
Kwa nini amekwenda kutia sheria katika mioyo yetu?
How does he transplant our hearts?
Kwa nini amekwenda kubadili mioyo yetu, amekwenda kuipanda upya?
Through his spirit.
Lakini ni kupitia roho wake.
As Ezekiel says in the next verse,
kama vile Ezekiel anasema katika verse nyingine inayofuata,
and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.
Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda.
And Jesus, our Lord, says the same thing in John 14:17. Na Yesu Kristo anasema mambo yale yale katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 17. The Spirit of truth will be in you.
Roho wa kweli atakuwa ndani mwenu.
So God promises that under the new covenant, all of his people will have new hearts.
Na Yesu amekwenda kuahidia katika kitabu cha Agano la Kale la Jipya kwamba watu wote watakwenda kuwa na mioyo mipya.
All of his people will have the Holy Spirit dwelling in them. All of his people will be transformed from the inside. And so all of his people, by the power of the Spirit, will have the desire and ability to obey him. His law is written on our hearts.
Sheria yake inaandikwa ndani ya mioyo yetu.
That's the first promise of the new covenant.
Hiyo ni ahadi ya kwanza ya agano la kale.
Second promise of the new covenant.
Ahadi ya pili.
I will be their God, and they shall be my people.
Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.
Nine times in the Old Testament, this phrase or something very similar is stated. And every time, it's in reference to this coming new covenant. What is this promise about? I will be their God, they will be my people. It's a promise of intimacy with God. It's a promise of being part of God's family. It's a promise of receiving the Father's great love. It's a promise of him providing for our every need. Do you see this? This is what Christianity is all about. Being a Christian is not fundamentally taking on a set of responsibilities. This is the way some people think of Christianity. You know, go to church.
Kanisa la Mungu wako,
give your money.
Kuweza kumtolea,
be kind to others.
Na kuweza kuwakaribia wengine,
keep your promises.
Kuchunga ahadi zako.
But Christianity is not fundamentally about obeying a set of rules.
Na kuwa mkristo sio kwamba eti labda uheshimie mtu yoyote yule.
It is fundamentally about joining God's intimate family.
Ni jambo la kusema ya kwamba ujijumulishe katika familia ya Mungu.
We can experience that joy and love of his family today.
Tunaweza kuiona ile upendo katika familia yetu hapa leo.
But we will enjoy it and experience perfectly in the age to come.
Tunaweza kuifurahia na kuweza kuiishi.
Hear how Revelation 21 echoes these same truths.
Na kitabu cha Ufunuo 21 inakwenda kuongea kuhusu hii hali.
Revelation 21 verse 3.
Makumbi na moja mstari wa tatu.
Behold, the dwelling place of God is with man.
Nafasi ya Mungu kuishi iko na pale ambapo mwanadamu yuko.
He will dwell with them.
Atakwenda kuishi nanyi.
And they will be his people, and God himself will be with them as their God.
Nao watakuwa wana wake, na yeye Mungu atakuwa pamoja nao kama Mungu wao.
There is this second new covenant promise right there, Revelation 21.
Na kuna ingine ahadi ya pili kwenye kile kitabu cha Ufunuo 21.
Perfectly fulfilled in all eternity.
Ni yule ambaye anakwenda kudumu katika hali ya uzima wa milele.
He is our God.
Yeye ni Mungu wetu.
We are his people.
Sisi ni wana wake.
An intimate, loving family.
Sisi tunapaswa kuwa katika hali ya upendo wa kifamilia.
Forever and ever.
Milele na milele.
Third promise.
Ahadi ya tatu.
Verse 11 of Hebrews 8.
Kumi na moja.
And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest.
Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake. Akisema, mjue Bwana kwa maana wote watajijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao.
Now, under the Old Covenant, most of the Israelite nation did not know God.
Na katika agano la kale, baadhi ya wengi ya wana wa Israeli hawakumjua Mungu.
But today, under the New Covenant, if you are in Jesus, you know God the Father.
Lakini leo, kwa agano jipya, ikiwa tu uko Mkristo, unapasha kumjua Baba.
You have seen him in Jesus.
Unamuona Baba kupitia Yesu Kristo.
You have experienced his loving forgiveness.
Umekwenda kuishi hali yake ya upendo na msamaha wake.
You have seen the greatness of his power in doing that heart transplant.
Na umekwenda kuona ule uwezo wake ambao unaonekana katika hali ya kupanda moyo mpya.
You have seen his holiness and thus your need for redemption.
Umekwenda kuona utakatifu wake na ukombozi wake.
You know these fundamental facts about Father God.
Unajua jambo yote ya msingi ambayo inahusu Baba.
Now, there is still much more to learn.
Lakini bado kuna vitu vingi sana ambavyo tunahitaji kujifunza.
No one can say, "Oh yeah, I know everything about God. There's no more else to learn."
Hauwezi kusema ya kwamba mimi ninajua kila kitu kuhusu Mungu. Hakuna kitu ambacho kingine ambacho nahitaji kujifunza.
I mean, this is true in human relationships too, right?
Na hiyo inaweza kufanyika katika ushirika wa wanadamu.
Beth and I have been married for more than 40 years.
Kama vile mimi nimeoa kabla ya miaka 14 iliyopita.
And I'm still learning things about her.
Na mpaka leo bado niko ninajifunza mambo mengi kumhusu yeye.
Just so, the Apostle Paul surely knew God.
Na watumishi wanafunzi wa Yesu wamemjua Mungu.
But he longed for more knowledge.
Lakini waliendelea kujifunza kuwa na hekima nyingi na kuwa na ujuzi wingi.
So in Philippians 3:10 he says, "My aim is to know him."
Na katika kitabu cha Wafilipi 3:10 inasema ya kwamba lengo langu ni kumjua.
And so because we desire to know him better, there's still a place for teachers.
And kwa sababu tumejua kujifunza yeye mzuri, tuko na muda wa kuweza kufundisha.
We need people who will help us to know God better.
Tunahitaji watu ambao wanaweza kutusaidia kumjua Mungu zaidi.
But the promise is we all know him in part.
Lakini ahadi ni kwamba sisi sote tunamjua yeye.
We have all seen these fundamental truths about who he is.
Na sisi wote tunajua ili jambo la msingi ya kwamba yeye ni nani.
His holiness, his mercy, his grace.
Utakatifu wake ni wa kweli.
And that's true from the youngest, the least experienced.
Na hiyo ni kweli kuanzia hata hali ya ujana.
To the one who may have read the Bible hundreds of times.
Na kwa wale ambao wanaosoma Biblia hata mara mia.
Everyone under the new covenant knows God.
Kila mtu katika agano hili jipya anamjua Mungu.
Because that first promise is true. His Torah, his instruction is written on our hearts.
Kwa sababu lile agano la kwanza ni kweli ambalo lilikuwa la sheria na lilikuwa limeandikwa katika mioyo yetu.
When he writes that law on our hearts, he's revealing to us who he is.
Na inapoandikwa katika mioyo yetu inakwenda kutukumbusha na kutufunulia kutuonesha kwamba yeye ni nani.
And so therefore, everyone in the covenant community today knows God.
Na katika watu wote katika makominote na katika ahadi wanajua kwamba Mungu ni nani.
So, think of these four great new covenant promises.
Unaweza kufikiria kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya agano hili jipya.
His law is written on our hearts.
Sheria yake imeandikwa katika mioyo yetu.
He is our God and we are his people.
Sisi ni wana wake na yeye ni baba yetu.
We all know him.
Sisi wote tunamjua.
He will remember our sins no more.
Na atakwenda kutukumbuka, atakwenda kukumbuka dhambi zetu.
How do we know that they're true?
Tunajuaje ya kwamba tuko katika kweli?
God guarantees all four.
Na Mungu amekwenda kuahidi.
These promises are not dependent on us at all.
Na hizi ahadi hazielekei kwetu mpaka mwisho au hazielekei kwetu tu.
God does everything.
Na Mungu anafanya kila kitu.
He sends the Lord Jesus.
Amekwenda kutuma kupitia Yesu Kristo.
He brings about his atoning death and his glorious resurrection.
Amekwenda kumleta yeye kupitia kifo na katika kufufuka wake.
He writes the law on our hearts. He removes our hearts of stone. He transforms us into his people. He rejoices to say that he is our God. He enables us to know him. All is his work. All is his grace. All effected by his power. So friends, you and I are always tempted to forget these great promises. And not only to forget the promises, but to think that somehow they're only going to be implemented if we do something. And it's so easy for us to think and to act as if somehow we deserve this miracle of God's grace. Or it's easy for us to do the opposite. To think or act as if God rejected us because of something that we have done. Every one of us deserves nothing but condemnation from God. Yet whatever you and I have done, however you and I have acted, these precious new covenant promises can be ours. Let me speak to three categories of people in closing. And I'm sure that all three of these categories are represented either amongst those who are present today or through those streaming. First category.
Kundi la kwanza.
A Christian who is tempted to think that he or she deserves something from God.
Kuna Mkristo ambaye anajaribu kufikiria ya kwamba yeye anastahili kupata kila kitu kutoka kwa Mungu.
Perhaps you're upset with God because you prayed and prayed and prayed, you read your Bible, you gave, and God did not answer your prayer in the way you hoped.
Labda nyakati zile utaweza kufikiria ya kwamba kila wakati uko unajitolea kuomba, unaomba, unasoma na unatoa matoleo, lakini nyakati zile unafikiria kwamba labda Mungu haiko anasikia maombi yako.
So you're tempted to feel, God, you're not living up to your side of the bargain.
Labda nyakati zile uko unafikiria kwamba labda Mungu hauko unafikiria kuweza kusikia yale ambayo mimi niko nahitaji.
I'm doing everything right and you're not coming through for me.
Niko ninafanya kila kitu kwa ukweli lakini hauko unanijibu au unijilii.
And I myself have felt that way recently.
Hata mimi mwenyewe ninaweza kufikiria vile.
What should we then do?
Tunaweza kufanya kitu gani?
We should repent.
Tunapaswa kutengeneza maisha yetu.
There is no new covenant promise saying that life will go exactly the way you desire.
Hakuna agano ambayo inasema ya kwamba labda maisha itakwenda kama vile wewe unavyotaka.
God's new covenant promises are better than that.
Agano jipya la Mungu ni nzuri kuzidi yale yote.
In the New Covenant, God promises us Jesus himself. He promises the Father himself. He promises the Spirit in us. He promises a miracle done inside us. And then he promises an eternal life of knowing him better and better and better. So, Christian, repent of thinking you deserve something better from God. You have what is best. You have God himself. Second category.
Kundi la pili.
Those who are not saved.
Wale ambao hawajaokolewa.
Pray to the God who promised the new covenant.
Omba kwa Mungu yule ambaye ameahidia agano jipya.
Could I, even I, be among your people, God?
Je, mimi ninaweza? Naweza kuwa mmoja wa watu wangu?
I don't deserve this.
Mimi sistahili hili jambo.
I could never have deserved such mercy.
Siwezi weza kustahili jambo kama hilo.
But through the blood of Jesus, would you forgive even my sins?
Lakini kupitia damu ya Yesu Kristo, je, unaweza kunisamehe dhambi zangu?
As bad as they are.
Unaweza kunisamehe dhambi zangu?
Would you remember my sins no more?
Je, hauwezi kukumbuka dhambi zangu mara tena?
Would you write your law on even my heart?
Je, unaweza kuandika sheria yako katika moyo wangu?
Would you enable even me to know you?
Je, unaweza kuniwezesha mimi kuweza kujua kikweli?
The message of Scripture is, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved.
Jibu liko pale ni kwamba uamini katika Yesu Kristo na utaokolewa.
And a broken and contrite heart he will never despise.
Na katika moyo uliovunjika, moyo uliotawanyika, hauwezi weza kuokolewa.
Third category.
Kundi la nne.
If you're tempted to think he's rejected you because you did something wrong or didn't act rightly, go back to these great words from the prophet Micah we read in the call to worship. Who is a God like you? Pardoning iniquity. Passing over the transgressions for the remnant of his inheritance.
Ni mtu ambaye anaweza kuleta mabadiliko katika mambo yote yaliyopita au yaliyoriziwa.
Whatever your sins are.
Mahali popote pale kwa njia yote ile ambapo dhambi zipo.
Whenever you committed them.
Wakati wote ambao utaweza kufanya kwamba umetenda dhambi.
There is no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Hakuna hukumu ambayo iliyopo kwa wale ambao katika Yesu Kristo.
He paid the penalty.
Yeye amekwenda kulipa.
So turn to Christ.
Mugeukie Yesu Kristo.
And trust that these new covenant promises can be yours.
Na uweze kuamini ya kwamba hii agano jipya inaweza kuwa yako.
Whatever you have done.
Kwa chochote kile ambacho umekifanya.
And then whichever of those categories you might be in,
na katika vile vikundi vyote pale kiokioti kikundi kile unaweza kuwa ndani ya kikundi,
if you are forgiven in Christ,
ikiwa umekwenda kusamehewa kupitia Yesu Kristo,
you are enveloped in the love of the Father,
uko unazunguka katika upendo wa Baba,
you are indwelt by the Spirit,
uko pale kwa sababu ya kuishi ile hali ya Roho,
and Jesus always lives to intercede for you.
Na Yesu Kristo atakuwa pale nyakati zote kwa ajili yako.
To see that your faith will not fail.
Kuangalia kwamba imani yako iko pale.
And you will continue to hold on to the reality of who he is until the end.
Na utaendelea kuishi ile reality ya Mungu hadi mwisho.
And so, being the beneficiary of such promises, worship him in spirit and in truth.
Uwe mwenye kufaidia ile jambo na uwe mwenye kuishi katika hali ya maabudu na kweli.
Act, think and feel in a way that reflects the glory of God.
Na uweze kufikiria katika hali ya utukufu wa Mungu.
See Jesus as your treasure.
Umwangalie Yesu Kristo kama vile hazina yako.
Let me close with these great words of Henry Light that we occasionally sing.
Acha nikwende kufunga na jambo hili.
Think what spirit dwells within thee.
Uweze kufikiria kuhusu jambo la roho ameweza kutenda.
Think what Father's smiles are thine.
Fikiria jambo ambalo Mungu ameweza kulitenda.
Think that Jesus died to win thee.
Kumbuka vile Yesu Kristo amekufa.
Child of heaven.
Mwana wa mbinguni.
Canst thou repine? Canst thou be sad?
Anaweza kuwa na ule mpango?
Let's pray together.
Acha tuende kumwomba.
Oh, Father, how we praise you for these promises. How we thank you that you do not leave us in our sins. Forgive us, oh, forgive us for continuing to act as if we do something to merit your love or your salvation or even our own sanctification. May we wholly trust in Jesus' name and actively depend on you, resting in your power, resting in your love, resting on your promises. Do that, we pray, among us. Save us. Sanctify us. Strengthen us to endure so that we might show the world who you are and thus live a life of worship. In Jesus' name we pray. Amen.